mutule acha tutese namwe munawa yebilowozo kando katyaba katuli mukusoberwa endwadde katingazi wanisa matanga abalala tebazukuka bwebeba kechiro uchabakaze na bebizibu webikubya abantu endwadde kwe kuita wonezinyweza obulwadde bwa pressure butumalawo bate tumanyi kitulya tulibubi mukeberwe batata temutuleka mufa tuli batonga bagamba talwadde bogattako kansa chiri chitya mubatona abakulu yejirisa kino kitalo kubala babeluse nkumuli tungana yeruchayera gano gakompola gakubye kusanya pressure zigongo bazabantu kokolo womubyenda chakoze kubatulye ebinyebwa bya mashini kati echencha tulyobutwa lanchi neja obutwa netumudamu echekulo nenja ulote wali mwe mukale musike na yechitalo kati kuwomerwa ndaba kwe mulamwa mulya muwomerwa na ye musibula emyaka na bwejiwera tejiswaba bamulya nyama mujikendeze obulwadde bwa pressure butumalawo bate tumanyi kitulya tulibubi mukeberwe batata temutuleka mufa tuli batonga bagamba talwadde bogattako kansa chiri chitya mubatona abakulu yejirisa kino kitalo kubala babeluse nkumuli tungana yeruchayera ebyo nga bitulibubi muwulire n'okuzuula omusawo kukanira kuba abafere bawamba babula kawondera ne bakuba bulati eye mulago tebereza nayera yefunira balwadde be na janjaba obufere tebukira mazima amanyi tulwanyise kala abafere mu bantu gye tuva tulabye ekitalo si mu byalo si mu butawuni obujama ye muliraanwa asooka sibuyonjo katulemu osoogerako obutimba bw'ensiri buvuba mukene kusiba abagole na kukamula butunda olonga malaria waga era kati lumbe lwekaliisa mazima otunda ocamagi ne mutagalya naye ne mugulamu chipsi na ice cream abantu obulamu bwe bawaayo mu kuwanyisiganya ne bafuna okufa omulala yajula galawozo yena nikirira talya tanywa amabanja gafuse misango ebintu bye byonna biri mu lusubo omulala sente yazeewola gere kigendererwa kye kugula ttaka babuwe yatomera bafere teyalifuna kyokka sente ne bazirya omulala maka bwe buzibu gatabuka tabuka baba bayomba bane ku mulimu wajjule ebizibu olw'ebyo byonna pressure ne zijja kookolo w'ekibumba ali mu bantu sukaali n'ensigo zirwadde mazima ebintu bye tunywa mu kuwoomerwa nga tusanyuka kale byebituzisa yadde babiranga beenyumiriza kyokka mwana tubikira ddala bwe tugatta ebirime bye tufuuyira ate ne tubirya tuli mu kagunizo ffe wano twali basaale mu kulwanyisa mukenenya ate wuuno yazze buto ekibalo bwe babala bwazzeemu okututigomya era kuno kusoberwa kati bamulekwa baabali abagenzi nabo bakuze ate si musango tebaabunoonya wabula babulira aluta kontinuwa tukyalwana feeyo ye moto yaffe buddo namwe mutwegatteko tulwane twekebeze temutuula baana battu kateeyanira mulujjukira leka tubazzeemu essuubi naye tetubaleke nga mutiribira okwekebeza nkumo ddamu omubiri gwo bagukebere kikuyambeko leka kulunda lumbe nga tomanyi zima omutima bagukebere omulabe bw'omutegeera omulwanyisa totawaana kale kwebuzaabuza kuno kusaasira eri abalumizibwa mugume tulina mmwera tubaagala tubasabira temutya temwenyiwa manyi mugasa era mukyaliwo kati tusiima mmwe bambi abayambyeko kibiina oba basse kinnoomu Katonda batuweere emikisa kuba mujjanjabira
www.djericom.com